fresh.
Yeah.
Nine flavor.
Stop doing it.
DJ Joe Brown.
Big one for Maker.
Mr. Putti to life.
Neli chipeju tawa limbo no kuvensa. Neli believe ati shtandi kesa. Isonde ni kunimbo shanzi lile pesa. Songa na duli kila denjo lingi lo kusensa. Headline ni ne latest update. New nickname call me mane magnet. Gakuli kwa ba celebrity vezi keni. Zame deji study puri zenzi. Tepa kenzi keni shaba pele kona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala lali la lali lani na ino kundali la kuna ana mulali lani na inshaba pele kona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala tuka na batuki lani na ino kuntuki na kuna ana mutuki lani na inshaba pele kona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala furida avuli lani na ino kufuri na kuna ana mufuri lani na inshaba pele kona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala kembula akembula ni na ino kukembula kuna ana mukembula ni na no mupela pona chance. I don't give a damn. Two, because I don't do it for fame. Three, for sending one you mu demo chete tumo no kulwi la crown ya kuchita claim. Gala nini na na never kumu nini na. Gala lili la la never kupiti lila. Gala mini na na never kumu mini na. Matepa gas kupo dono no ya imini na. Elo mu chiste tumpo mkulu moko moko. Chete kila pali juna li ipe lo kuboko. Sibu zanga wali kosa posa. Waza ala baba waza waza. Nebo ni last devo basala mi tabi tabi. Deponya ma punch dance voko yanji chubi. Ina chumo na kamu shese la kashiki. Fena fiabe neta vande kukulu ali kashiki.
Mola.
Headline ni ne latest update. New nickname call me mane magnet. Gakuli kwa ba celebrity vezi keni. Zame deji study puri zenzi. Tepa kenzi keni shaba pele pona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala lali la lali lani na ino kundali la kuna ana mulali lani na inshaba pele pona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala tuka na batuki lani na ino kuntuki la kuna ana mutuki lani na inshaba pele pona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala furida avuli lani na ino kufurida kuna ana mufuri lani na inshaba pele pona chance. Taba kwete weti. Taba kwete weti. Atala kembula akembula ni na ino kukembula kuna ana mukembula ni na no mupela pona chance.
Besto mbola nando Muzunga modeka imena Rizpo Tantan Mas Anton Selo melo baza migya Jonas to dem dem Naziz boy
Boss Mwamba
Sabi ya we bon Pa cha Eka we belong
Boss Fraser Freshman
Kabubu Nation
Coppola Silas Frank Sims
Panda Nation Big Solo
SO Twins Cha bless
Cartman Godfather LJ 75 coins. Yumi na ma daf taf. Goli for ma G-man. DJ Laxi. Blow mind. Fly Jacks. Star King. A bro G's. You girl Lisa. Eto gang. Boss boss Chocho. DJ Oxygen.
Paka disa one for Jamaica. And answer with the kid. Big bang. Dem say
Chonto one bouncer.
Rasta fan. Don't you
Mr. Putti to life.
Nine flavor.
Ela Uchi.
Nice. Your name is too nice.
DJ, Tulale.